chicken. Sanchez upon this. Meantime. Woo! Game on, game on. Come on, come on, come on, come on, Kawhi.
How are you set? Yeah, yeah.
Zangu zimeshika wailai, nikona waroro wailai, nikona mizinga wailai, na S4 mimetipa wailai, Sherel lazima, nasikia, leo nitafuliza, na mii ndio suponyo wailai.
Wa lie bilai utanipata na kirai. Spirit ziko high, feeling hapa ni divine. Mina mula tuko tight, wezi adi to divide. Toka mona adi night, sunajua is a vibe. Wa usema atu nice, sunajua is a lie. Waki zidi kuvex, sina flow river nine. Support mbele nyuma ni na like. Kwa hii game nime iva mini vike.
Tisha, writer, wakisha
Golden, Mr. Golden. DJ
Tisha Writer Wakisha
Golden Mr. Golden.
Zangu zimeshika wailai, nikona waroro wailai, nikona mizinga wailai, na S4 mimetipa wailai, Sherel lazima, nasikia, leo nitafuliza wailai, na mindyo suponyo wailai. Yeah, niko pati moja na ule manzi anaitwa Frida. Yo come through na mapungi wameiva. Best yangu anaitwa Moses, yo kata maji. Best yangu anaitwa Moses, yo kata wapi. Zangu zime nice, zake zime nyanya. Leo nita fry, nyama na kaliva. Leo nita fly, su roll kisa diva. Si leo nita fly, su roll kisa diva.
Tisha, writer, wakisha
Golden, Mr. Golden. DJ
Tisha Writer Wakisha
Golden Mr. Golden.
Zangu zimeshika wailai, nikona waroro wailai, nikona mizinga wailai, na S4 mimetipa wailai, Sherel lazima, nasikia, leo nitafuliza wailai, na mindyo suponyo wailai.